kwendo kitumbua, wendo sambosa, basi njoni chumu baby ndo tuseme umesusa. Wendo mwisho areli, kwako nimweka nuta, walo kwambia nala Zuchu sio kweli onazusha. Wanaoka vikao sisi kutuchaji, wape pole yao wanatwanga maji, naongeze bidi kwenye urokaji, tuko teni jibi penzi fulu chaji. Fanya wainama wainuka, kiku kinyanywe kama unatupa. Yani wainama wainuka, kiku kinyanywe kisha kanuka. Mikwa chana na wayo kichita, 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 kimi. Kwa chana na wewe chita, kichita, 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 kimi. Mchana nikupe tango, siku ndizi swadata, tuanze fanya mambo kabla umeme wajakata. Mapenzi mweze kiwango na umejalio talanta, na unanijua kwa jambo atoki mtu kwa Mkapa. Yeah. Amuli chi chi chi, amuli cha 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 cha, kamoyo ti ti ti, nimeozaje sasa. Amuli chi chi chi, amuli cha 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 cha, kamoyo ti ti ti, na kuachaje sasa. Wanaoka vikao sisi kutuchaji, wape pole yao wanatwanga maji, bidi kwenye urokaji, tuko teni jibi penzi fulu chaji. Fanya wainama wainuka, kiku kinyanywe kama unatupa. Yani wainama wainuka, kiku kinyanywe kisha kanuka. Mikwa chana na wayo kichita, 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 kimi. Kwa chana na wewe chita, kichita, 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 kimi.
Slicer.